Eka bagabo banyuzwe mu mitima kuko isezerano ryizo bazagirirwa ibahora imbere nibo batita ku buzima bw'abandi babayemo kuko ubutayu babubona nk'amateka azabarwa hanyuma ibiganyira kuko abandi bambara neza kuko imitima yabo yambaye kunyurwa n'iz'ijuru bahora nituze binezeza imiryango yabo kuko ijambo ryanjye ribibutsa ibyiza bazagirirwa abo ngabo bajya bicara biseguye indirimbo biseguye umunezero nibahemuka ngo baramuke banyurwa n'isarura ryabo kuko harabifuza kubaho mu buzima barimo abo nibarambiriza kubyiyi si n'abababaye undi yo baririmba ngo bahagijwe n'ubundi bagiriwe ibiganyira kuko abandi bambara neza kuko imitima yabo yambaye kunyurwa n'iby'ijuru bahora nituze binezeza imiryango yabo kuko ijambo ryanjye ribibutsa ibyiza bazagirirwa iyo bakaririmba bajya bicara bazi kubanda n'abandi basangira bike bafite niyo baronse bashimira Imana bagasabira n'abatabironse ndavuga banyuzwe abo nahujuje inshingano ndavuga bijuru ritekereza abo bazi kubana n'abandi basangira basangira niyo baronse bashimira Imana bagasabira n'abatabironse biseguye indirimbo zivuga amashinge biseguye kunezerwa biseguye amahoro
Ya bigambira nuko babayeho